tēnā nō tātou katoa e te iwi e te hunga haka rongo nau mai hoki mai ki tō tātou taonga te hiku o te ika. Nā māua te whiwhi kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā, Ruben Taipari, ki te kōrero e pā ana ki ngā hui, e pā ana ki ngā rēti, engari he hui anō hei te wenerei e tatū mai nei. Me haka whiti kātika tātou ki te toko waia kōrero. Tēnā koe, Ruben, pēhi ana koe i tēnei rā.
Te reo irirangi o te heku o te ika.
Tērā koe, wahana pai.
Rawe rawa atu. Nō reira, ko koe tērā e hua kua kōkiri ai i ēnei momo hui ki te haka ara ara ake i ēnei take e hihi ana te kaunihira ki te tango pūtia mai ngā pūkoro te iwi Māori mō ēnei mea e kia nei ku te reti. Nō reira, so you're holding hui throughout te hiku o te ika. You've already had two hui, successful hui where a lot of whānau's turned up. Kōrero mai hiaha ke etahi o ngā hua, etahi o ngā kōrero hoki. Kato haina e koe ki ēnei momo hui.
Ai, ka pai. Vea, te kaupapo ngā hui, a hui a rohe, te karanga, i te tūtahi, pāhuri na wiki, ko kaitai, te hui tūtahi, kaikohe tūrua, tirei te hui tūrua, tūtoru, peako te karanga o ki whanainga no kaio, mea te hihea o te iwi kāinga, nā tangata ai kāia noho i te whenua, he māramatanga. Hehea ki te kōrero, he pāna ki tēnei nama, nā wai tēnei nama, nō hea tēnei nama, heaha te rangatiratanga o te kaunihira, ke rungi o tāte, i te mea mana mutu hake tonu, te mea o Ngāpuhi. The kōrero has come from the landowners. Our Māori landowners are definitely that. Still hold mana whenua over there, whenua. But, this pressure upon the owners themselves, our kaumātua and our kuia, nanas and our papas, always receiving these number in the mail. And it can be distracting. It can be very oppressive. So the kōrero was a year ago, the council says, hey, we've calculated that Māori landowners still are outstanding $20 million worth of rates, and we are going to find out who owes it, and we're going to accordingly send them the bills. So the kōrero came from there, and so we're doing some workshops around the rohe from here through to Whangarei, including next week is Moirua, and then the week after that we'll be going to whoever's next Tai whenua that's interested to discuss this. First, we want to do we'll do a bit of a breakdown of a review on what we're talking about. Then we'll go into the issues. And finally, it's a three-hour session of solutions. And the solutions part is the exciting part for me. I'm really blown away by some of the solutions that have come out of this Wanga Wanga. And yeah, I'm looking forward to the next three, which is this Wednesday in Kaio, down Waikare Avenue.
Ai, nei rā, timi atu ki a koe te parata e Ruben. Mō ēnei o ngā tino take huri haere i te rohi o te tai tokerau e pāna ki ēnei tūmomo mō kinokino ko ngā take i rungi i te iwi Māori. Nō reira, he aha ētahi tino hua i puta mai ai, kua kōrero kēia. You know, you've been excited about, really impressed about what's come out. What are some of those, or one or two of those real benefits that have come out of the first couple of hui that you have had?
Kia ora prata. He pātai pai. He pātai pai. He pātai nui no te hukianga nā reira te koi. Te koi o te pātai. The solutions that have come out, te mara, is the same thing that we were talking about during the Waitangi Tribunal process. You know, the haro of the kaunihira and the corona on our people, and not only in the histories of our past, but even today, upon ourselves, of our generation, that we want to stand up, and there are many in these hui that are standing up and talking about our sovereignty, are talking about creating our own paradigm, creating our own councils, creating our own organisations to protect ourselves. They're talking about perhaps we need to hold the councils to account for all of the contributions that Māori have given throughout our partnership under Te Rite Waitangi and even further to Te Whakaputanga, and yet Māori, we've received nothing. We have no infrastructure that we can talk about of voting access. A lot of our land, 150,000 hectares, Joel, is still land in the ownership of our people, yet many of it is landlocked, undeveloped. All the best land was confiscated in the 1800s. And so what we do have left, it's tough land. And we don't need the pressure of the council to come over and put more pressure on the families and the whānau that hold mana whenua over each block. We've got so many things to deal with, our own personal issues, our own whānau and hapū issues, our iwi issues. A lot of our iwi issues that we're struggling to understand. And it's very difficult to get any progress forward if everybody's got their hand out and putting pressure on us. And the honest truth is that we don't have lots of money. We don't have lots of resources. We're struggling to maintain our papakāinga and our whare. We want to move home to our whenua and connect our mokopuna to their whakapapa, to their maunga and their awa. And how can we do that? These are the questions, these are the issues that are coming out, and the solutions that are coming are very exciting.
Ai, tēnā koe, definitely is a conversation that needs to be had. You know, they're looking at trying to collect $20 million from Māori landowners here in Te Tai Tokerau alone. And it definitely isn't right, especially since, you know, our kāwanatanga has taken away so much land and left us with, you know, uninhabitable pieces of land, and they're still trying to charge us for those types of things. So thank you, Ruben, for raising awareness around all of these kaupapa. We definitely look forward to all the outcomes that are coming from these hui. But for you personally, what are one of the main outcomes that you'd like to see from these kaupapa?
Oh, kia ora. For me, just I'm enthusiastic about this. So this isn't an organisation initiative. There's no government or iwi organisation or any organisation that's facilitated these things. This has come about from the grassroots, from our whānau and our hapū, who are trying to hold on to our whenua and seeing that this issue needs to be addressed. That's where it's come from, first of all, and it's a good space to be in, that we're the ones who have caught the hui, and that we, the landowners and the whānau and the hapū who live in the kāinga, are the ones that are funding the hui. We're getting venues and putting on a cup of tea for those who are turning up in great numbers too, by the way. We're having over 50 people at each hui, and the one in Akaio and Moira will be no different. They're very boisterous. I hardly do anything other than set the agenda and then open the floor, kawatia te papa, and the kōrero comes for 3 hours strong. It's very invigorating. So that for me is the one thing that I'm getting out of this whole process, is that we do have solutions. We do have the answers. We just need that space in order to come together and be a free, open space where we can all agree to disagree and hopefully come out of this with some solutions that can help each whānau who holds on to their land on behalf of their hapū and their whānau whānui. I'm enjoying the discussions.
Awesome.
Ai, kaore, kore, he tokomaha ngā tangata e tino ngana atu ki tēnei kaupapa. Nō reira, he kaupapa tino hake hirihira e kawe ana e koe e koutou, ko tō koutou rōpū e pāna ki tēnei kaupapa, hei mau tonu ana ki tō tātou whenua. Kia kauha kore waiho mā te kāwanatanga, mā tētahi atu, hei hei haka au tētahi tāke me ētahi atu kaupapa i rungi a koutou, i rungi a tātou katoa. Nō reira, nei rati mea atu kia koe e Ruben, i whai wā ki te kōrero ki a māua tai ko Daphne, i te ahiahi nei rungi tēnei kaupapa nui rawa atu. Nō reira, mō tēnei wā, me tukua māua tahi kia koe ki te hoki atu ki o mahi ringa raupā, mō tēnei ahiahi nei. Nō reira, mauri ora ki a koe.
Hai, toi tui te whenua e mara. Kia ora tātai.
Te reo irirangi o te heku o te ika.
Ai rā, tātou mā koe, ko te reo kōrero Ruben Taipari, mō ira kōrero i whāriki hia e Joel. Anō reira e tātou mā ki te hihia koutou i etahi pakirehua mō taua hui. Ka kōkere ki te hui o Whangaroa Papa Hapu, hei te wenarei e heke mai nei, mai te rima ki te waru karaka i te pō. Mō etahi atu whakaritenga hakapā atu a pukamata kia Whangarei Papa Hapu e a Whangaroa Papa Hapu, aroha mai. Engari mō tēnei wā kia haka iri ake i te ke te kōrero, noho tonu mai ki te hiku o te ika.